fiz, oh baby, show oh baby.
Hey, you're in trouble.
Yeah, yeah. Oh baby, why? Why you come balling nami? Why you don't pick up my phone? Oh, my baby. Oh baby, why? Why you tell me why? How me part time when you need? Oh baby, pensi na likoleza, we unalichombeza, na unaona sawa. Damu na kupeleka, bidu bidu mchuzi wa kweza, aola hapto na chama. Baridi, baridi, mami nasema baridi, baridi, mapenzi ya ugaidi, gaidi. No, mbona baridi, baridi, mapenzi ya ugaidi, gaidi. Wezangu wana faidi, faidi. Mon bebe, fais pas comme ça.
Nishalewa
kwa penzi lako, japo kama kichomi.
Nishalewa
labda na hisi ni wako, hadi mbele sioni.
Nishalewa
baby, shakula kiapo, na bado siko.
Nishalewa
ona, oh, la la na na na. Kama gita nitapiga zaidi ya Santana. Iyo vita kwa baridi nitapambana, umenifanya kwako nisitoke. Ukanitoa na mawenge, ili mradi tu huruma, baby, my baby. Take my mind far away,
far, far away.
Busy time, sweet chocolate, yeah. Hey, baridi, baridi, mami nasema baridi, baridi, mapenzi ya ugaidi, gaidi. No, mbona baridi, baridi, mapenzi ya ugaidi, gaidi. Wezangu wana faidi, faidi. Mon bebe, fais pas comme ça.
Nishalewa
kwa penzi lako, japo kama kicho.
Nishalewa
labda na hisi ni wako, hadi mbele sioni.
Nishalewa
baby, shakula kiapo, na bado siko.
Nishalewa
ona, oh, la la na na na.